Leskov.
Hey ladies, nimefika kwenye carnival. Tunadai kuwa dara msidaino. Hii bash iko fiti imeshika jo. Shika wako baby, tunai kwenye dance floor. Basi kata baby girl, kuna time. Take a time tule come kujinize. Bend down kama vile una mine. Ukifika chini baby do the wine. Aki bend hiyo ding in a nice. Aku fiti kwenye back walai. Natamani nina die anyway. Aku shy but cute walai. Juru bang on a job to juru bang on a job to do the nice juru bang on a job to juru bang on a job to do the way a confetti while I am any mother. I can dance when you flow on the shadata. Sexy lady when you kitchen to Korea. I'm happy baby girl make you butter. Okay, nipa here get to sit on mine. Intertonga from now to the night. Here mini eco fitty eco tight. Okay, shisha mimi girl nina die. Kwenye bog hiyo test nisha pass. Una kill kwenye floor uki dance. Sexy body wanna sima uko bieng. Brookside kwenye chest window best. Baby kuna kitu mimi ninataka. Jumbo paka chini mimi nisha waka. Kwenye body girl mimi nisha data. Kwenye seat hadi juu kwa kitanda. Nina ping down navyo katika. We Anita wanimaliza. Hiyo keki tui katika. Navyo shaky mina chizika. Mie na we mpaka kukucha. Moto wake bila kuzima. Tipe pete hiyo kituma. Aha. Moto wake bila kuzima. Ya yeah. Ukinipa hiyo kitu sita mind. Ntatunga from now to the night. Hiyo mini iko fiti iko tight. Ukishusha girl me nina die. Ukinipa hiyo kitu sita mind. Ntatunga from now to the night. Hiyo mini iko fiti iko tight. Ukishusha girl me nina die.